Hallelujah. Oh, yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Ramasha Kandobosa Yana Namash.
We were born, and it's so my in your land. We were in go, me and we are soon. Saada one. Hallelujah. Rabo Shakanda Masaya. Ye kena ye kona sama telebash. Tumaini langu, come on. Yeah, ni tegemeo letu. Wana Yesu, tumaini langu Yesu. Oh, Bwana, unaweza kuimba pamoja nasi, come on. Tegemeo langu, wokovu wangu. Shakana Masaya, tumaini langu, wokovu wangu, Bwana Yesu, tegemeo langu, wokovu wangu, Bwana. One more time. Tumaini langu, Bwana Yesu, tegemeo langu, Yesu, wokovu wangu. Come on, take it high, take it high.
Yesu tena kwa makofi ya shangwe. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yeye Bwana ni tumaini letu.